Buenas esclavo. Unakusanyavirago, unataka kwenda zako. Utanipa mimi tabu, wewe ndo furaha yangu. Nitavimisi vitamu, makisi ya mashavu, wala sipati jawabu. Nitaishi vipi bila wewe? Shondoke, mitali, sinchoke, mitali. Shuffle in love, me darling, no, 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 no. Shondoke, me darling, sinchoke, me darling. Shuffle in love. Now Lisa, well is love, well is love. All only power before. Now Lisa, well is love, well is love. All only power before. Kosa kipi ukawafata marafiki mpaka nimenyang'anywa kiti, mbona bado niko fiti? No love, sijawahi kukuchiti wala kukutemea shiti. Umetekwa ndani ya city, unaniona misifiti. Shondoke mitali, sinchoke mitali. Shuffle in love mitali, no 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 no. Shondoke, mi darling, sinchoke, mi tari. Shuffle in love. Now Lisa, well is love, well is love. All only power before. Now Lisa, well is love, well is love. All only power before.